yeah.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Yeah. My name is Chilewan.
African real bad skill.
Choche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse, nangu baponte. Taba mwende fyombona, akasembe pakube yanse na yonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama mwona tule ipuma, mule kutampa fifitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama mwona tule ipuma, mule kutampa fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Twalibele zo twaikala. Vale ke nangu ba ponte, ni owa ishiwe fyo naba naba sonte. Nangu ba wata pali ponse, daba monense ko tuipe la jonse. Bakula tolo mafetewa, tafya kapopo twaliba kale mupawa. Kukule kanadi ashiria tuchapa, ntuichite mwiko chesu chadi valulanga flower. Oke nangu na left, tula mbwesha right, findu fiaba na right. Jano busu mata mafula maeki, twali lilo kundesha noti kunyata pali breaki.
Nangu balande, ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya pali ponse. Nishita yonse, nangu baponte. Taba mwende fyombona, akasembe pakube yanse na yonse. Apali ponse.
Muti mefyo kalipanga taudinia. Nangu fiko senshikuwa tapona fia. Tushila fieleza promise kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapako kola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wante shosho na iluka. Bafuwa hatuka ileke koni simenti. Nga avomba ila koselako. Fyabi kalesa pamono manputa sanda. Pakobu shikutu kaleka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse, nangu baponte. Taba mwende fyombona, akasembe pakube yanse na yonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama mwona tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama mwona tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. 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 Twalibele la,